Good morning, everyone.
Habari kila mtu moja wenu.
Nice weather, isn't it?
Ni hali ya hewa njema, sivyo?
Do you like weather?
Je, mnapenda hii hali ya hewa?
Yes, right?
Ndio, sivyo?
This is not rain.
Hii si mvua.
You have to change your mind.
Lazima mbadilishe nia yenu.
Where is this coming from?
Hii mvua yatoka wapi?
Up, right?
Juu, sivyo?
This is blessing.
Hii ni baraka.
Okay?
Sivyo.
So please enjoy blessings while you're listening to my sermon.
Hizi baraka mnaposikia neno langu.
Okay, today I'll read 2 Samuel chapter 9.
Leo nasoma Samueli wa pili mlango wa 9.
Please open 2 Samuel chapter 9.
Tafadhali naomba mfungue Samueli wa pili mlango wa 9.
We'll read from verse 1.
Tunasoma kuanzia mstari wa kwanza.
Second Samuel chapter 9 from verse 1.
Samueli wa pili mlango wa 9 kuanzia mstari wa kwanza.
Okay, are you ready?
Sawa, mko tayari?
I'll read from verse 1.
Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza.
And David said, "Is there yet any that is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?"
Kisha Daudi akasema, "Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli?" Nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonadani.
And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba, and when they had called him unto David, the king said unto him, "Art thou Ziba?" And he said, "The servant is he."
Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Ziba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, "Wewe ndiwe Ziba?" Naye akasema, "Mimi mtumwa wako."
And the king said, "Is there not yet of any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him?" And Ziba said unto the king, "Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet."
Mfalme akasema, "Je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu?" Ziba akamwambia mfalme, "Yonadani naye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu."
And the king said unto him, "Where is he?" And Ziba said unto the king, "Behold, he is in the house of Machiel, the son of Amiel in Lodbar."
Mfalme akamwambia, "Yuko wapi?" Ziba akamwambia mfalme, "Tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lodebari."
Then King David sent and fetched him out of the house of Machiel, the son of Amiel from Lodebar.
Bas mfalme aka Daudi akatuma watu akamondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Mieri katika Lodebari.
Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, was come unto David, he fell on his face and he did reverence, and David said, "Mephibosheth," in answer, "Behold thy servant."
Bas Mephibosheth mwana wa Yonadani mwana wa Saul akaenda kwa Daudi akaanguka kifudifudi akasujudu. Dauda akasema, "Mephibosheth," naye akaitika, "Mimi hapa mtumwa wako."
And David said unto him, "Fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually."
Dauda akamwambia, "Usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonadani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, na utakula chakula mezani pangu daima."
And he bowed himself and said, "What is thy servant that thou shouldest look upon such a dead dog as I am?"
Kasujudu akasema, "Mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia umbwa mufu kama mimi?"
We read up to verse 8.
Tumesoma hadi mstari wa 8.
Yesterday we talked about the Acts chapter 10.
Jana tuliongea kuhusu kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10.
Do you still remember?
Je, bado mnakumbuka?
Right?
Sivyo.
So the Jewish people distinguish Gentile and the chosen people.
Wayahudi wanatofautisha watu wa mataifa na watu Wayahudi waliochaguliwa.
According to their law, all the Gentiles are dirty and dirty, common and unclean.
Na kulingana na sheria yao, watu wote wa mataifa ni watu wachafu na najisi.
That's why even the disciples of Jesus Christ, they wouldn't want to preach the gospel to the Gentiles.
For what
did Jesus Christ do on the cross? He shed his precious blood and cleaned all the people in the world. Whether you're chosen people or whether you're Gentile. So according to the law, you know, there's a Gentile, there's a chosen.
Kuna wayunani, kuna watu waliochaguliwa.
Also, there's a clean and there's an unclean.
Kuna watu wasafi, kuna wale najisi.
But according to Jesus Christ,
lakini kulingana na Yesu Kristo,
because he took everybody's sins on his back,
kwa sababu alichukua dhambi za watu wote msalabani,
and he crucified on the cross,
na kasulubiwa msalabani.
That is why everybody's eyes. In Jesus' eyes, everybody is clean.
Machoni pa Yesu kila mtu amekuwa msafi.
That's the thing we talked about yesterday.
Tulingia kuhusu jambo hilo siku ya jana.
Do you still remember?
Je, bado mnakumbuka?
Remember we also talked about the John.
Tuliongea kuhusu Yohana pia.
There is no such a sin that the blood of Jesus Christ cannot wash.
Tulisema kwamba kuna dhambi yoyote ile ambayo damu ya Yesu Kristo haiwezi kuiosha.
No matter how much sin you have committed.
Haijalishi ni dhambi nyingi kiasi gani
umezitenda. No matter what kind of life you have lived. There is no such a sin that Jesus cannot forgive. There is nobody that Jesus cannot accept. And today I read about 2 Samuel chapter 9. I will talk about the story of Mephibosheth. You know, long time ago, about 1700s, this happened in England. At that time, the England was ruled by the Queen
Victoria.
And they have lots of war against France. So England, they keep recruiting the soldiers. And they train and send them to the war. The war was very war lasts very long time. So many people were killed and wounded during the war. Now I'd like to talk about one of the soldiers who participated in the war.
And
whose name was Joe. And one day he received a letter. He received a letter that he was drafted to the army. So he went to the army.
Akaenda katika jeshi.
And he went through lots of hard training.
Akapitia katika mafunzo magumu.
And then finally, when he finished training,
mwisho alipomaliza mafunzo yake,
he was waiting to be dispatched to the a world place.
Alikuwa na ngonjea atumwe penye vitani.
But he was very scared.
Lakini alikuwa na uoga mwingi.
Oh, what if I die?
Itakuwaje nikifa?
Oh, what if they shoot me?
Wakinifyatua risasi nifi itakuwaje?
What if they stab me with the knife?
Ama wanidunge kisu.
For days.
Kwa siku nyingi.
He was not able to sleep.
Huyu Joe hakuweza kupata usingizi.
Because he was so scared.
Kwa sababu alikuwa na uoga mwingi ndani yake.
And because he could not sleep.
Hakuweza kulala.
He was starting to sick.
Akaanza kusikia ugonjwa.
Joe, wake up. What's wrong?
Joe, amuka. Ni shida gani uko
nayo? Oh, no, I have a headache.
Ninauma kichwa.
Oh, my body is trembling.
Mwili wangu unatetemeka.
Oh, Joe, you need to go to hospital.
Hey, Joe, lazima uende hospitali.
So instead of dispatch to the war zone, he went to the hospital.
Badala ya kutumwa vitani, huyu Joe alitumwa akaenda hospitali.
And the doctor says, oh, because he was so stressed, he's a little sick, but if you take a rest a little bit, then he'll be all right.
Daktari akasema kwamba alikuwa na stress, akipumzika tu kiasi atakuwa sawa.
But while he was in the hospital, he was still scared.
Lakini alipokuwa hospitali bado alikuwa na uoga.
Oh, I'm gonna die.
Ah, nitakufa.
I'm gonna die.
Nitakufa.
Oh, I'm so scared.
Ninaogopa.
So one day,
siku moja,
he decided himself.
Akaamua ndani yake.
I cannot just go to war and die.
Sitaenda tu vitani huko na nifie huko.
This is not worth it.
Jambo hili halifai kwangu.
What should I do?
Nifanye nini?
I have an idea.
Nina wazo.
Because there is a less security in the hospital.
Kwa sababu hakuna watu wa kulinda usalama huko hospitali.
It's better to run away.
Ya kama nikitaka kutoroka.
And hide somewhere and live.
Nitajificha mahali fulani na nizidi kuishi huko.
It's much better than die in the war.
Na hivi itakuwa bora zaidi kuliko mimi kukufia vitani.
I don't know, all of a sudden he had that kind of thought.
Ghafla alikuwa na wazo la aina hiyo.
So he decided to run away.
Hivi akaamua atoroke.
So at night,
usiku,
while everybody was sleeping,
wakati kila mtu alikuwa na lala,
he packed his stuff,
akaweka vitu vyake vizuri,
and he ran away.
Akatoroka.
He could not go to his house.
Hangeweza kwenda nyumbani kwake.
Because, no, he might get caught.
Kwa sababu wangemnasa huko.
So instead of going house,
badala ya kwenda nyumbani kwake,
he went to city of London.
Alienda katika mji wa London.
Where there are a lot of people live.
Mahali ambapo watu wengi wanaishi.
And he got a room.
Akajipatia chumba huko.
He got a job, a small office.
Akapata kazi katika ofisi ndogo fulani.
Now he become a deserter.
Sasa kama mtu ambaye ametoroka jeshi.
Now he's running away from police and then the armies.
Anajificha polisi, anajificha wanajeshi wengine.
So every day he wear the thick coat.
Kila siku alikuwa amevaa koti nzito.
He wear the big hat.
Alikuwa amevaa kofia kubwa.
Every time he walks, he always put his head down.
Anapotembea kichwa ameinamisha chini.
And he would go to work.
Alikuwa anaenda kazini.
All day he work.
Mchana kutwa alikuwa anafanya kazi.
And he come back home.
Na narudi nyumbani.
He didn't have friends.
Hakuwa na marafiki.
And he didn't go anywhere else.
Hakuwa anaenda popote pale pengine.
No, that's the life that Joe lived.
Hayo ndio maisha Joe aliyaishi.
But he had only friend.
Alikuwa na rafiki mmoja tu peke yake.
Whose name is Clark.
Ambaye jina lake alikuwa ni Clark.
One day Joe was working in the office.
Siku moja huyu Joe alikuwa anafanya kazi ofisini mwake.
His friend Clark stopped by.
Rafiki wake Clark akaingia hapo.
Hey Joe, how are you?
Hey Joe, vipi?
A long time no see.
Muda mwingi hatujaonana.
Oh Clark, what's going on?
Clark, mambo gani endelea?
Hey Joe, how come you always working in the office?
Hey John, mbona kila wakati unafanya kazi tu hapa ofisini mwako?
You know, last night I went to party.
Unajua jana usiku nilienda kalamu.
You know, there are so many beautiful girls.
Kuna wasichana wengi warembo huko.
You can't even imagine how much fun I had.
Hataweza kufikiria nilifurahia nikaburudika kiasi
gani. Hey John, I know there's some nice place tonight.
Je, kuna mahali pengine pazuri? John, nataka tuende huko jioni ya leo.
You wanna go with me?
Je, unataka tuende pamoja?
Oh no, thank you.
La, asante sana.
I'm not interested.
Sina haja na jambo hilo.
Ah, come on, Joe.
Hey, Joe, wewe.
Let's go.
Acha tuende pamoja.
Oh, no, I have to work.
Lala, lazima nifanye kazi.
Okay.
Sawa.
But Joe.
Lakini Joe.
I have something to ask.
Kuna jambo moja na kuuliza.
What is it?
Unaomba nini?
You know, Joe, I've been going to party so much.
Unajua Joe, nimekuwa nikienda katika karamu mara nyingi.
I'm running out of money.
Sasa nimepungukiwa na pesa.
Can you spare me some money?
Je, unaweza kunikopesha hela kiasi?
Just half crown will be enough.
Unipatie tu crown, nusu ya crown itanitosha.
What are you talking about?
Eh, unasema nini?
I don't have that much money.
Sina hela nyingi kiasi hicho.
You always borrow money but you never pay back.
Kila wakati uliomba pesa kwangu na hukunirudishia pesa hiyo.
Come on, Joe, we are friends.
Eh, Joe, sisi marafiki.
That's what friends are for.
Yeah, marafiki wako kwa ajili ya jambo kama
hilo. Give me some money.
Nipatie tu hela kiasi.
No, I don't have money.
Last, mimi sina hela kwa.
Pay all the money back.
Yeah, lipa kwanza hela nimekupesha yote.
Hey, Joe, come on.
Hey, Joe, wewe.
You know, I'm hiding your secrets.
Na kufichia siri yako.
The half crown is not that bad.
Yeah, half crown ikinipatia hiyo si pesa nyingi.
What are you talking about?
Unamaanisha nini?
Hey, Joe, I know your secrets.
Hey, Joe, najua siri yako.
What? I don't have secret.
Nini? Mimi sina siri.
No, you do.
Eh, una siri.
I know your secret.
Najua siri zako.
And if I call the police,
na nikiita polisi,
tomorrow by this time,
na kesho panapo saa kama hii,
you might be hanged.
Yeah, unaweza hata kutungikwa.
I don't know what you're talking about.
Sijui unasema nini.
I know.
Najua.
You're dirty.
Wewe ni mchafu.
Deserter.
Wewe mchafu aliyetoroka
vitani. You ran away.
Ulitoroka
from the army.
Kutokana na jeshi.
You think I don't know?
Je, unafikiria mimi sijui?
I know everything.
Najua kila kitu.
Because you're so selfish.
Kwa sababu wewe una ubinafsi mwingi.
You want to save your life.
Unataka kuokoa maisha yako.
So you betray the queen and the country.
Ulimsaliti malkia ukasaliti nchi yako.
If I tell the police.
Nikiambia polisi.
They will They will execute you right now.
Watakuua mara moja.
No, no, I didn't run away.
La la, sikutoroka.
I was sick, so I was in the hospital.
Nilikuwa mgonjwa nikaa hospitali.
Don't lie.
Usidanganye.
I know everything.
Najua kila kitu.
You are dirty deserter.
Wewe mtu kutoroka jeshi aliyemchafu.
You are a traitor.
Wewe msaliti.
You betray the country.
Usaliti nchi yako.
John could not say anything.
Joe hakuweza kusema lolote.
You know, paying half crown is not good, not that much.
Ukinipia patia hii hela si nyingi kwako.
So John took the wallet.
Joe akaondoa wallet yake akampatia hiyo pesa alikuwa anahitaji.
There's a half crown.
Eh, ndio hii hela hapa.
Oh, there you go.
Yeah, hiyo umeleta.
Thank you.
Asante sana.
You are such a good friend.
Eh, rafiki mwema wewe.
Keep working, keep working.
Zidi kufanya kazi vyema.
No, because Joe have weakness.
Kwa sababu Joe ana udhaifu.
So his friend Clark always take advantage of.
Ile wakati alikuwa anachukua fursa hiyo huyo rafiki yako Clark.
That's the life that Joe was living.
Hayo ndio maisha Joe alikuwa anayaishi.
And Joe was always walking back and forth to the workplace at home.
Joe anaenda ofisini na rudi nyumbani kwake kila wakati.
And he had no hope.
Hakuwa na tumaini.
And his life was very miserable.
Maisha yake yalikuwa ya kuathirika.
At that time,
wakati huo,
the war was almost over.
Vita vilikuwa karibu kuisha.
And one day in the palace,
siku moja katika nyumba ya mfalme,
the queen was thinking.
Ya Malkia akafikiria.
Okay, now war is almost over.
Sasa vita viko karibu kuisha.
Because my people, they fought so bravely.
Watu wangu walipigana vita na ujasiri.
We were able to finish this war.
Tuliweza kumaliza vita hivi vyetu.
Oh.
Oh.
So she was very happy with these people.
Alikuwa anafurahia watu wake.
And then one day she received a report from the people.
Siku moja akapatiwa ripoti na watu wake.
Oh, your majesty.
Eh, mheshimiwa.
We have brought up lots of deserters in our country.
Kuna watu wengi ambao katika nchi yetu walitoroka jeshi.
And the war is over.
Na wakati vita vimeisha.
We have to decide what we're gonna do.
Lazima tuamue tuwafanyia kitu gani watu hao.
So the queen says.
Hivyo Malkia akasema hivi.
Okay, let me think about it.
Hebu nikafikirie kuhusu jambo hilo.
One day early morning she woke up.
Siku moja asubuhi mapema kaamuka.
She thought about it.
Alifikiri.
Yes, we have lots of runaways. What should I do with them? Should I all like capture and kill them? Or should I all put him in the jail? What do I do? She was thinking. But even though they are deserters, but they are still loving the people of the England.
Bado ni watu wapendwa wa nchi ya Uingereza.
Yes, since we are able to finish the war.
Kwa sababu tumemaliza vita vyetu.
I don't know, bestow mercy upon them.
Nataka niwapatie rehema hawa.
I don't know, save their life.
Nataka niwaokoe maisha yao.
I don't know, give the pardon.
Nataka niwasamehe.
That's the heart that Queen of England had.
Huo ndio moyo Malkia wa Uingereza alikuwa nao.
You know, that morning they had a meeting.
Asubuhi hiyo wakawa na mkutano.
So your majesty.
Eh, mheshimiwa.
Did you think about it?
Je, ulifikiria jambo hilo?
Oh yes.
Ndio.
I thought about it.
Nilifikiria mambo hayo.
I also want to hear your opinion.
Hata mimi ningetaka nione nisikie maono yenu.
Oh, so what is your result?
Basi matokeo ni gani?
For my opinion,
mimi kwangu,
since they are my loving people.
Kwa sababu ni watu wangu wapendwa hawa.
You know, it's not that they hated my country, so they ran away.
Sieti walitokea nchi yangu ndipo wakatoroka.
They must have their own stories.
Walikuwa na hadithi yao kila mtu mmoja wao.
And they must be really scared.
Labda waliogopa mno.
So I want to pardon them.
Hivyo nataka niwasamehe.
But your majesty.
Lakini basi Malkia.
If you pardon them.
Ukiwasamehe.
The next time when we have war.
Wakati mwingine tutakapokuwa na vita.
A lot of people are gonna run away.
Watu wengi watatoroka vitani pia.
I know.
Najua vizuri.
If there's going to be consequence.
Ya kungekuwa labda na mama matokeo mabaya.
Well, I want to pardon.
Lakini ningetaka nisamehe.
The other side of the people says.
Watu wengine wanasema hivi.
Yeah, your majesty, that's a good idea.
Ndio mheshimiwa hilo wazo nzuri.
You know, because of the long terms of war.
Kwa sababu muda mrefu wa vita.
People are very sick and tired of it.
Watu walichoshwa na vita.
And they're very like exhausted.
Wakachoka kabisa.
And if you see them, if you see that your majesty giving the mercy to the people. people,
ukiona kwamba ni vyema kuwapatia rehema,
they'll be more happy.
Watafurahi zaidi.
So there is a pro and cons.
Hivyo kuna watu naunga jambo na wengine walipinga.
But the queen decided.
Lakini Malkia akaamua.
Okay.
Sawa.
We have lots of issues.
Tuna mambo mengi tofauti.
But I decide I'm gonna pardon them.
Kinaamua kwamba nitawasamehe.
Okay, so you ministers,
ninyi waziri wangu,
now you have to make a plan.
Basi mpange vizuri.
And find out how we're gonna pardon them.
Mutambue jinsi vile tukavyo wasamehe.
No, one day,
siku moja,
John had a business in the post office.
Yeah, Joe akawa na kazi ya kufanya katika post office.
So he went to post office.
Akaenda katika sanduku la posta.
There's a long line of people.
Kulikuwa na mstari mrefu wa watu.
But since Joe's not busy,
kwa sababu Joe hakuwa na shughuli nyingi,
he just waited in the side of the wall.
Alingojea tu kando na ukuta.
And he's just gonna wait until the line shrinks down.
Akangonjea hadi ule mstari utakapopunguka.
And he's watching people and he's just standing against the wall.
Anatazama watu amegamia ukuta.
And on the opposite side,
na kwa upande ule mwingine,
he saw some posters.
Akaona posters fulani
that attract his eyes.
Na poster hii ikavutia macho yake.
Because in the poster,
kwa sababu hiyo poster,
there's a word that completely take his attention.
Kuna neno fulani lilivuta akili yake.
What?
Nini?
What?
Nini?
Deserter?
Waliotoroka jeshi?
What?
Nini?
So John, Joe went.
Hivyo Joe akaenda huko.
And he started to read.
Akaanza kusoma.
It was the message from Queen Victoria.
Ulikuwa ni ujumbe kutokana na Malkia Victoria.
It was also order from Queen Victoria.
Ulikuwa pia ni amri kutoka na Malkia Victoria.
She is giving the commandment to all the deserters.
Anapatia amri wale wote waliotoroka jeshi.
Okay, Queen Victoria is commanding an order to all deserters in my country.
Malkia Victoria anawaamuru wale wote waliotoroka jeshi katika nchini mwangu humu.
By March 31st,
ifikapo tarehe 31 mwezi wa 3,
you have to write a letter,
mwandike waraka,
which includes your name,
ambayo inaongea kuhusu jina lako,
military ID number,
hata ile nambari yako ya jeshi,
and your address,
na anwani yako,
and your story,
na hadithi yako.
And if you send it to the king, queen,
ukituma mambo hayo kwa Malkia,
then no matter what kind of sin you have,
haijalishi ni dhambi aina gani utakuwa uko nayo,
the Queen Victoria will pardon.
Malkia Victoria atakusamehe.
While Joe was reading,
wakati Joe alikuwa anasoma,
his heart was pumping.
Moyo wake ulikuwa na mdunda.
What?
Nini?
Pardon?
Msamaha.
Is it real?
Je, huu ni ukweli?
Is it true?
Je, huu ni ukweli?
So instead of staying there,
aka badala kukaa huko,
John went back to his house.
Yeah, Joe alirudi nyumbani kwake.
He locked the door.
Akafungua mlango.
He sat on the chair.
Akafunga mlango akaketi kitini.
Started to write a letter.
Akaanza kuandika waraka.
Dear Queen Victoria.
Yeah, Malkia ni mpendaye.
My name is Joe.
Jina langu ni Joe.
I live in the Brighton Street in London.
Naishi katika barabara ya Brighton Street huko katika mji wa London.
Dear Majesty.
Ya mheshimiwa.
I have this and he started to write a letter.
Mimi ndimi hivi nifanya hivi na hivi akaanza kuandika waraka wake.
And all of a sudden,
na kighafla,
no.
La.
No, she's not gonna pardon.
Hata nisamehe.
That's not possible.
Hiyo jambo haliwezekani.
So he took he crumbled the paper and threw it.
Kwa karatasi akaifinya finya akaitupa mbali.
There's no way she's gonna pardon us.
Hakuna jinsi vile atakavyotusamehe.
And the next day,
na siku iliyofuata,
no,
la,
she says she's gonna pardon us.
Alisema kwamba atatusamehe.
So you write a letter.
Akaandika waraka tena.
You throw it away.
Akaitupa.
Write a letter.
Andika barua.
No.
La.
No.
La.
There's no way she can pardon us.
Hakuna jinsi vile tunaweza anaweza kutusamehe.
So he throw it away.
Anatupa barua.
It was so painful.
Alikuwa na uchungu mwingi.
And then it was really close to the March 31st.
Alikuwa anakaribia tarehe 31 mwezi wa 3.
And now he has to decide.
Sasa inabidi aamue ndani yake.
And Joe.
Joe huyu.
In his mind.
Katika akili zake.
Okay.
Sawa.
I'm gonna write a letter.
Acha niandike barua.
If they arrest me, I'll be arrested.
Wakinishika acha nikashikwe.
I cannot live like this anymore.
Lakini siwezi kuendelea kuishi namna hivi.
This life is so painful.
Maisha haya ni machungu.
So Joe wrote a letter.
Hivyo Joe akaandika barua.
And he put it in the post.
Akaiweka katika sanduku la posta.
From then on,
kuanzia wakati huo,
Joe was waiting for the response.
Joe akawa anangojea jibu.
Every time he comes home,
kila wakati anapokuja nyumbani,
he checked his mailbox.
Anaangalia sanduku la barua lake.
Empty. Empty. One month later. 2 months later. One day, when John came home, he saw a doorstep. There's a letter. And he felt it. That must be from the Queen Victoria. So he slowly picked it up. Yes, indeed. It was from the Queen Victoria. His heart started pumping. So he took the letter. And went inside. And he took out the letter. And he started to read it. Dear John. Dear my loving Joe, I know you commit lots of sin against the kingdom and the queen. But at the same time, you are my loving people. This time, the Queen Victoria commanded you that you are pardoned from your sin.
No, Joe
could not believe his ears.
I'm
pardoned? Is it real? He was able to see the signature of Queen Victoria. Then I'm pardoned. Everyone.
Kila mtu.
Is Joe pardoned?
Je, amesamehewa?
Yes? Really?
Kweli.
Yes.
Ndio.
Because
kwa sababu,
it doesn't matter what kind of sin he committed.
Haijalishi ni dhambi gani alitenda.
If Queen pardons,
kama Malkia amemsamehe,
then he is pardoned.
Basi amesamehewa.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
So happy.
Joe alifurahi
mno. Wow, yes.
Eh, ndio.
I'm pardoned.
Nimesamehewa.
Okay, I'm not a deserter anymore.
Mimi si mtakutoroka jeshi tena.
Oh, it was next morning.
Alikuwa asubuhi iliyofuata.
So happy.
Alikuwa na furaha mno.
I'm not going to wear this thick coat anymore.
Sitavaa hili koti lizito tena karitupa.
He put a very light coat.
Akaweka koti ambayo ni nyepesi.
And he went to work.
Akaenda kufanya kazi.
He was a whistler.
Alikuwa anapiga filimbi.
He was so happy.
Alikuwa na furaha.
He's walking to the work.
Alikuwa anatembea kwenda kazini.
And his friend Clark saw him.
Rafiki yake Clark akamuona.
Oh, look at Joe.
Angalia Joe.
He's whistling.
Anapiga filimbi.
He looks so happy.
Anaonekana na furaha.
Oh, he must have a lot of money.
Labda anazo hela nyingi sasa.
Then we're going to share some money.
Hizi pesa lazima tutagawana.
So Clark followed Joe.
Hivyo Clark akamfuata Joe.
Hey Joe, how are you?
Hey Joe, vipi?
Oh Clark, good morning.
Oh Clark, habari za asubuhi.
Hey Joe, you look so happy.
Hey Joe, unaonekana una furaha
mno. Oh yeah, I'm very happy now.
Naam, nina furaha sasa.
Oh, if you're happy, let's share together.
Ya kama unafurahi furaha lazima tuigawane.
Because we are friends, right?
Kwa sababu si marafiki sivyo.
Oh yeah.
Yeah, naam ndio.
I want to share.
Nataka ni gawane nawe.
Hey Joe, you must have a lot of money, huh?
Joe, una hela nyingi sivyo.
So why don't you share some money?
Mbona usinigawie hela kiasi?
Oh, money, that's good.
Hela ni vizuri.
Why not?
Mbona nisikupee?
Clark was so happy.
Clark akafurahi.
Know what Joe did?
Najua Joe alimwambia namna gani?
Before I give you money,
kabla sijakupatia hela wewe,
I want you to read this.
Nataka usome hii barua.
So he took out the letter.
Katoa barua.
To the clerk.
Akamuonyesha clerk.
Oh, what is this?
Hii ni nini?
Oh, it's just a letter. Just read it.
Ni barua tu isome mwenyewe.
What?
Nini?
What? You got a letter from Queen Victoria?
Umepata barua kutoka Malkia Victoria?
And he started to read the letter.
Akaanza kusoma barua.
And then his face started to become frowned. What?
Nini?
Your pardon?
Umesamehewa?
No, this is lie.
Ya, huu ni uongo.
It cannot be happened.
Haiwezi
kwenda. You're a deserter.
Wewe ni mtu ulitoroka vita.
It cannot be pardoned.
Huwezi kusamehewa.
Eh, hey, be careful, be careful.
Eh, hey, ukwe mwangalifu kwa mwangalifu.
You're gonna rip the letter. Kids, give it to me.
Ebu, wenda ukarawa barua yangu. Ebu nipeye.
Clark, did you read it?
Ya, Clark, je umesoma?
No, that's not true.
No, lasi ukweli.
Too bad.
Ya, vibaya sana.
King pardoned me.
Ya, Malkia ashanisamehe tayari.
Okay, Clark.
Kwa hivyo Clark.
Oh, that's not true. Okay, Clark.
Clark basi.
From now on,
kuanzia sasa,
you have to pay me all the money that you borrowed me.
Lazima nipe hela yote uliyokopesha kwangu.
You know, if Queen pardons,
kama Malkia Shamu samehe,
no matter what kind of sin you commit,
haijalishi ni dhambi aina gani umeitenda,
you are pardoned.
Umesamehewa tayari.
Is that right?
Je, ni ukweli?
This morning,
asubuhi ya leo,
I'd like to talk about a little bit difficult one.
Nataka kusema jambo ambalo ni gumu kiasi.
So you have to listen very carefully.
Lazima msikilize kwa makini.
And while you listen, you have to try to understand.
Naposikiliza lazima muweze kuelewa.
Okay?
Ni sawa.
So I'll try to explain.
Najaribu kuelezea vizuri.
And you also have to try to understand.
Nanyi pia mjaribu kuelewa.
Okay, let me start from the story of the Queen Victoria.
Aba nianze kwa hii hadithi ya Malkia Victoria.
Everyone think about it.
Hebu kila mtu fikiria mambo haya.
When did the pardon was happened?
Msamaha walipatiwa wakati gani?
When the pardon was happened?
Walipatiwa msamaha wakati gani?
Yes, when Joe received the letter, right?
Wakati Joe alipokea barua, sivyo?
Right?
Sivyo.
Kenny?
Je, naweza kuwa namna hivyo?
Is it? Let's think about it.
Hebu fikiria jambo hilo.
So one day Queen Victoria was thinking.
Siku moja Malkia Victoria akawa anafikiria.
Oh, I want to pardon my people.
Oh, ningetaka niwasamehe watu wangu.
I love them so much.
Nawapenda mno.
Right?
Sivyo.
And then people said, "No, Queen, if you do that,
la Malkia usifanye hivyo."
Next time people said, "I'll run away again."
Watu wakati wa vita watatoroka vita tena.
No, but tell my loving people.
Na ni watu wangu wapendwa bado.
I don't want them to discourage.
Sitaki washushe moyo.
So I want to pardon them.
Nataka niwasamehe.
One day in Queen Victoria's heart,
siku moja ndani ya Malkia Victoria,
she want to pardon the people.
Alitaka kuwasamehe watu wake.
Right?
Sivyo.
And then she told the people, she told the minister that she's going to pardon them.
Akaambia waziri wake kwamba anataka samehe watu wake.
Right?
Sivyo.
And then the minister made a plan.
Waziri wakaweka mpango.
And then Joe finally got the letter that he was pardoned.
Joe mwisho akapata waraka na akasamehewa.
That's the whole process, isn't it?
Hiyo ndio hatua yote.
You know, you have to listen very carefully because this is very important.
Lazima usikie kwa makini kwa sababu neno hili lina maana zaidi.
Because after this story, I'm going to relate with the Bible story.
Kwa sababu hii hadithi nataka kuihusisha na hadithi ya Biblia.
And you'll have a clear picture to understand.
Na lazima kuwe na picha kamili uweze kuelewa.
So when the actually pardon happened,
wakati msamaha wa kweli ulitendeka wakati gani?
When?
Ni wakati gani?
When Queen decided to pardon them.
Wakati Malkia aliamua kusamehe.
Am I right? Are you agree with me?
Je, mnakubaliana nami?
Are you sleepy?
Ama mnalala?
If you're sleepy,
kama mnalala,
then God's going to give you rain.
Ya Mungu atakupatia mvua.
And then you're not sleepy anymore.
Na utalala tena.
If you're not sleepy,
kama hulali,
and then the weather is going to be clear.
Ya basi hali ya hewa itakuwa safi.
No, is this so amazing?
Je, jambo hili la ajabu?
It rains so much.
Inanyesha sana.
When you start to talk about the word of God,
tunapoanza kulinena neno la Mungu,
God just stopped everything.
Mungu ana katizia mvua.
And put a big shadow in the sky so there's no sun stress or direct sunlight.
Anaweka hata wingu juu kusikwe na jua kali.
Right?
Sivyo.
Praise God.
Bwana sifiwe.
Amen.
Amen.
Okay, let's go back to story.
Hebu turudi kwa hadithi yetu.
Okay, when the pardon happens.
Msamaha ulifanyika wakati gani?
Understanding this is very important.
Kuelewa jambo hili ni jambo la maana kabisa.
Let me tell you one story.
Hebu niwaambie hadithi moja.
I have a son.
Mimi naye mwana.
I have two sons and one daughter.
Na vijana wawili na binti mmoja.
My last son is a problem child.
Lakini kijana wa mwangu wa mwisho ni analeta ni mtu wa msumbufu.
Always causes problems.
Kila wakati anasumbua.
Sometime one day I received phone call from the school.
Siku moja nikapokea simu kutoka shuleni.
It was his teacher.
Alikuwa ni mwalimu wake ananipigia simu.
The teacher said your son left school bag at the school classroom.
Akaniambia kwamba mwanako ameacha begi yake darasani.
So many time I have to go to school and get his school bag.
Mara nyingi lazima nirudi shuleni nyuma yake kuleta begi yake.
When he come home he was so excited he just leave his school bag at home.
Anaposikia kwenda nyumbani amesisimuka anaacha tu begi yake shuleni.
Sometimes in the class if you tired.
Wakati mwingine napokuwa darasani na akichoka.
It's not just sleeping on the desk, he just sleep on the floor.
Sasa analala kwenye kiti, analala tu chini hapo.
So teacher calls us.
Hivyo mwalimu anatuita.
Your son is sleeping on the floor right now.
Mwanako analala hapa sakafuni sasa.
You know my son.
Mwanangu.
is lovely to me, but causes so much trouble.
Nampenda kabisa lakini ni msumbufu sana.
But one day,
na siku moja,
I got a new mobile phone.
Nikapata simu mpya.
Maybe not 1 month after I got a new, brand new mobile phone.
Baada mwezi mmoja tu baada kupata simu mpya kabisa.
I left her on the floor.
Nikaacha hiyo simu hapo chini.
My son was walking.
Mwanangu alikuwa anatembea.
And jumping.
Anarukaruka.
And stepped on my phone.
Akaikanyaga simu yangu.
And the screen was completely broken.
Na screen ikavunjika kabisa.
It was completely new mobile phone.
Ilikuwa ni simu mpya kabisa.
But I didn't know.
Lakini sikujua.
She went to school.
Akaenda shuleni.
So I washed.
Nikaoga.
And before I go to church, I looked at my phone.
Nikachukua simu yangu.
The screen was completely broken.
Ilikuwa imevunjika screen yake kabisa.
So I said to my wife, "Who did this?"
Kamwambia mko, "Nani amefanya hivi?"
My wife says,
"Mkanga kaniambia."
What do you think?
Unaonaje ni nani?
The third one?
Jeni wa tatu?
Yes.
Ndio.
And he ran away to school.
Nikatoroka kaenda shuleni.
Oh, so angry.
Nilikadhibika.
Oh, it's a new one.
Ni simu mpya.
But everyone think about it.
Hebu fikira jambo hili kila mtu.
What can I do about it?
Naweza kufanya nini kuhusu mambo hayo?
What can I do?
Naweza fanya nini?
Kill my son?
Je, ni muue mwanangu?
Take the gun. As you bring my phone, so I'm going to kill you.
Grab bin bunuki. Natakuwa kwa sababu umevunja simu yangu na ni muue.
Should I do that?
Je, nifanye hivyo?
No, right?
La, sivyo.
But he's still my loving son.
Yeah, bado mwanangu mpendwa.
So in my heart,
ndani ya moyo wangu,
I cannot understand.
Naweza kumuelewa.
Oh yeah, it was my mistake.
Oh, ilikuwa ni kosa langu.
Put the phone on the floor.
Kuweka chini simu yangu.
So I was waiting for him.
Nilikuwa namngojea.
So he came home.
Akarudi nyumbani.
He doesn't want to look at me.
Hakutaka kuniona.
His name is Samuel.
Anaitwa Samuel.
Hey Samuel.
Eh, Samueli.
He's scared.
Ah, kaogopa.
Hey, I got a phone.
Nilipata simu.
And the glass is broken.
Na imevunjika glass yake.
I don't know who did it.
Sijui nani amefanya mambo haya.
He said.
Akasema.
I don't know either.
Hata mimi sijui.
Are you sure you don't know?
Una hakika hujui?
You know, some a lot of times they have a lot of confidence, but that day he didn't have any confidence.
Mara nyingi anakuanga na ujasiri lakini siku alipoteza ujasiri wote.
He couldn't say anything.
Hakusema lolote.
I told him.
Nikamwambia.
You have to be careful.
Lazima kuwa mwangalifu.
Very expensive one.
Simu ya bei ghali.
Okay?
Kwa sawa.
So don't do it again.
Usifanye mambo haya tena.
So I kind of scolded him.
Hivyo nikamkemea.
I released him.
Nikamwachilia.
You know, when was he pardoned?
Wakati alisamehewa wakati gani?
No, when the pardon happened.
Msamaha ulifanyika wakati gani?
Think about it. When the forgiveness happened.
Msamaha ulipatikana wakati gani?
It's not when I scold him and don't do it again. It's not that. Oh, when I do that, it's not when he was forgiven.
Si wakati na mkaripia na mwambia usifanye mambo hayo, siyo wakati huo anasamehewa.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
Do you understand?
Je, mnaelewa?
When the forgiveness happened?
Msamaha ulipatikana wakati gani?
Because when I decide.
Wakati nilipoamua ndani yangu.
That I'm going to forgive him.
Ya kwamba nitamsamehe.
What can I do about it?
Naweza kufanya nini kuhusu mambo
hayo? It's broken.
Yeah, simu imevunjika tayari.
Right?
Sivyo?
So when I decide. That's when the forgiveness happened. So through the scolding, I delivered my forgiveness to my son. Is that correct? You know, this is very important. You know, for the Queen Victoria story, pardon didn't happen when Joe received the letter. When Joe received a letter that he was pardoned, the pardon happened long ago before he received the letter.
Msamaha kumefanyika muda mwingi kabla hajapokea hata barua.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
I'm going to talk about very similar story.
Nataka kuongea kuhusu hadithi ambayo inafanana na hiyo.
Today we read about Mephibosheth.
Leo tumesoma kuhusu Mephibosheth.
In order to understand Mephibosheth,
ili uweze kuelewa huyu Mephibosheth,
you have to understand four people.
Lazima uelewe watu wanne tofauti.
It's kind of hard, so you have to concentrate.
Vigumu lazima kaze mawazo yako.
And in Israel there's a first king of Israel.
Nisha Israeli naye mfalme wa kwanza.
Do you know his name?
Je, mnajua jina lake?
What is it?
Ni yeye alikuwa ni nani?
It's King Saul, right?
Mfalme Sauli, sivyo?
King Saul. Mfalme Sauli. King of Israel.
Mfalme Sauli mfalme wa kwanza wa Israeli.
And King Saul had a son.
Na mfalme Sauli alikuwa na mwana.
His name is Jonathan.
Jina lake liitwa Yonadani.
Right?
Sivyo.
And then Jonathan had a son.
Yonathan alikuwa na mwana.
And his name is Mephibosheth.
Jina lake liitwa Mephibosheti.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
King Saul,
Mfalme Sauli,
Jonathan,
Yonadani,
and Mephibosheth.
Mephibosheti.
So King Saul is the grandfather of the Mephibosheth.
Mfalme Sauli ni babu wa Mephibosheti.
There's a three people.
Hao watu watatu.
And there's a David.
Na kunaye Daudi wa nne.
David is not their family.
Yeah, Daudi si mtu wa familia yao.
But David became the second king of Israel.
Lakini Daudi aliweza kuwa mfalme wa pili wa nchi ya Israeli.
Okay, the problem is.
Shida ni hii.
King Saul hated so much.
Mfalme Sauli alimchukia Daudi.
King Saul hate David so much.
Mfalme Sauli alimchukia Daudi sana.
So when he was a king,
alipokuwa mfalme,
he spent rest of his most of his life to kill to David.
Alijaribu maishani mwake yote kujaribu kumuua Daudi.
And then one day King Saul had a battle with the Palestine.
Siku moja Daudi Sauli akapigana na Wafilisti.
And the King Saul and Jonathan they both were killed in the battlefield.
Mfalme Sauli na Yonadani wote wakauawa katika vitani.
Now Mephibosheth is the only one who's left.
Sasa Mephibosheth tu amebaki peke yake.
And the David become the king.
Na Daudi akawa mfalme.
Think about it.
Hebu waza mambo haya.
The King Saul persecuted David so much.
Mfalme Sauli alimtesa kabisa Daudi.
And now they all died.
Na wote pamoja sasa wamekufa.
And now David become the king.
Daudi sasa amekuwa mfalme.
What's gonna what has to happen?
Mambo gani yatatendeka baadaye?
Revenge.
Kujilipiza kisasi.
Do you know what revenge means?
Je, mnajua kujilipiza kisasi ni nini?
Oh yeah.
Eh, naam ndio.
When king was means Saul was king.
Wakati Saul alikuwa mfalme.
He tried to kill me so many times.
Alijaribu kuniua mara nyingi.
Now I become a king.
Sasa nimekuwa mfalme.
It's a payback time.
Ni muda wa kulipa.
I'm going to pay 10 times more.
Nitalipa mara 10 zaidi.
Bring all his children.
Waleteni watoto wake wote hapa.
Bring all his family.
Leta watu wa familia yote hapa.
Bring all his friends.
Leta marafiki zake wote hapa.
I'm going to kill every one of them.
Nataka niue kila mtu mmoja wao.
No, usually it happens like this.
Kawaida inatendeka namna hivyo.
So the Mephibosheth was very scared.
Hivyo Mephibosheth aliogopa kabisa.
So he ran away from David.
Hivyo alitoroka akatoroka akaenda mbali.
So this is the background story of the 2 Samuel chapter 9. You know, today I want to talk about same thing that I just talked about. You know, if David is supposed to take revenge on Saul's family. Right? But you know what really interesting thing is? Let's read Bible, 2 Samuel chapter 9, verse 1. If you read 2 Samuel chapter 9, verse 1, it says, and David said, is there yet any that is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?
Ya Daudi akasema je amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli mpate kumtendea mema kwa ajili ya Yonadani.
Usually,
kawaida,
if you see the history of the mankind,
unapoangalia historia ya mwanadamu,
if you have this kind of relationship,
kama kuna uhusiano wa aina hii,
they usually take vengeance.
Kawaida huwa anajilipiza kisasi.
But this time, David was different.
Lakini wakati huu Daudi yeye ni tofauti.
David says, is there anyone who's left in Saul's house?
Daudi anasema je kuna mtu amesalia katika nyumba ya Sauli?
What did David say?
Daudi alisema namna gani?
I want to take a vengeance.
Nataka nijilipize kisasi.
Did he say that?
Jerry sema namna
hivyo. No, he says, I want to show kindness.
Alisema kwamba nataka kumtendea mema.
For Jonathan's sake.
Kwa ajili ya Yonadani.
Why David wants to show the kindness?
Bwana
Daudi
anataka kumtendea mema watu wa nyumba ya Sauli.
Because Saul's house always persecuted David.
Nyumba ya Sauli mtesa Daudi kila wakati.
You know, you might feel a little bit annoyed.
Labda unaweza kusumbukana.
But I look for different Bible.
Lakini nataka nitafute maandishi tofauti ya Biblia.
If you go back to 1 Samuel chapter 20.
Samueli wa kwanza mlango wa 20.
Please open 1 Samuel chapter 20.
Tafadhali fungueni Samueli wa kwanza mlango wa 20.
There is a covenant
hapa kunayo ahadi agano
between David and Jonathan.
Kati ya Daudi na Yonadani.
So it was way before.
Ilikuwa ni kabla kabisa.
Before David was married.
Kabla Daudi hajaoa.
Before Jonathan was married.
Kabla Yonadani hajaoa.
And they were just single.
Walikuwa tu watu hajaoa bado.
And they were very close friends.
Walikuwa ni marafiki wamekaribiana kabisa.
And David knew that Saul was going to kill him.
Na Daudi alijua kwamba Saul atamuua.
So David told Jonathan.
Daudi akamwambia Yonadani.
Why your father tried to kill me?
Mbona babaka anajaribu kuniua kila wakati?
So I says, I don't know.
Yeah, Saul Jonathan akamwambia kwamba hajui.
So David says, let me run away.
Leo Daud akamwambia acha basi nitoroke.
I didn't do anything bad.
Sijafanya jambo lote lile baya.
So okay, I'll let you go.
Yeah, basi Jonathan akamwambia ni sawa nitakuachilia utoroke.
Please run away.
Usichikwe toroka tu.
So David was about to run away.
Kwa hivyo Daud alikuwa karibu kutoroka.
But right before David run away.
Lakini kabla tu Daud hajatoroka.
Jonathan and David made a covenant.
Jonathan na Daud wakafanya agano kati yao.
Okay, if you look at 1 Samuel chapter 20,
unapoangalia Samuel wa kwanza mlango wa 20,
verse 14.
Mstari wa 14.
This is the word between David and Jonathan, okay? Hili
ni neno agano kati ya Daudi na Yonadani.
And thou shalt not only while yet I live shew me the kindness of the Lord that I die not.
Na utanionyesha fadhili za Bwana ili nisife.
But also thou shalt not cut off thy kindness from my house forever. No, not when the Lord hath cut off the enemies of David, everyone from the face of the earth.
Si wakati tu madam ni mimi ni hai, lakini pamoja na hayo, hata jamaa yangu pia hawataondolewa kabisa fadhili zako, la hata wakati ule Bwana atakapokuwa amewaondoa kabisa adui za Daudi wote pia katika uso wa nchi.
So Queen Victoria,
hivyo Malkia Victoria,
Queen Victoria, it talks about pardon.
Yeah, hapo hiyo hadithi ya Malkia Victoria inaongea kuhusu msamaha.
But in David's story,
lakini katika hadithi ya Daudi,
it talks about kindness.
Wanaongea kuhusu kutenda mema.
Okay?
Jeni sawa.
So David and Jonathan,
Daudi na Yonadani.
Okay, David.
Daudi,
I'll let you go.
Na kuachili uende.
You didn't do anything bad.
Hukujafanya lolote
libaya. My father tried to kill you.
Lakini babanga anajaribu kukuua.
So I'm going to let you go.
Ninataka nikuachili uende.
But you know Jonathan knew.
Lakini Jonathan alijua.
That David is going to be the next king.
Kwamba Jonathan atakuwa mfalme wa baadaye.
So that's why Jonathan asked David.
Ndio sawa Jonathan alimsihi Daudi.
Okay David.
Daudi sasa.
Don't cut your kindness.
So ndo we fadhili zako kutokana na familia yetu.
Even when I die,
hata wakati nitakapokufa,
you should never cut off the kindness.
Kama usondoe fadhili zako kwetu.
To our family.
Usondoe fadhili zako.
Is that what they say?
Je, wanasema mambo hayo hapa?
Yes, right. So it was a long time ago.
Ilikuwa ni muda mwingi mwingi.
Even before Mephibosheth was born.
Hata kabla Mephibosheth hajazaliwa.
David said, okay.
Daudi akasema ni sawa.
If you let me go in peace.
Ukiniacha nitoroke kwa amani.
I'll keep the promise.
Nitahifadhi ahadi yetu.
When the kindness happened.
Wakati haya mema yalitendeka wakati gani?
This is the story that I want to tell you today.
Nataka niwaambie hiyo hadithi hii siku ya leo.
When the kindness happened.
Haya mema yalitendeka wakati gani?
Not when David sold Mephibosheth.
Wakati Daudi alimuona Mephibosheth.
And that's not when the kindness happened.
Hapo si wakati mema yalitendeka.
But long time ago.
Lakini muda mwingi kabla.
Even before Mephibosheth was born.
Hata kabla Mephibosheth hajazaliwa.
David already decided in his heart
Daudi
that he's going to bestow kindness to David Saul's house.
Daudi alikuwa ameona ndani ya moyo wake kwamba ata fadhili nyumba ya Sauli.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Because this is a promise.
Kwa sababu hii ni ahadi.
And you have to keep the promise.
Na lazima tunze hii ahadi.
So David already in his heart.
Kwa hivyo Daudi alijua ndani ya moyo wake.
Because it's a promise.
Kwa sababu kunayo ahadi.
And he's going to show the kindness to the Jonathan king's house.
Ya kwamba ataonyesha fadhili nyumba ya Sauli.
Now after many years passed.
Miaka mingi baadaye.
And David become a king.
Daudi aliweza kuwa mfalme.
Now he remembered.
Sasa alikumbuka.
The promise.
Alikumbuka ahadi.
Oh yeah.
Eh, naam ndio.
That's right.
Ni ukweli huo.
I promised that I'm going to bestow the kindness to his house.
Nionyesha kwamba nitaonyesha mema nyumba yake Sauli.
So he called his servants.
Hivyo akaita watumishi wake.
Hey, is there anyone?
Je, kuna mtu yoyote yule
who is still left in house
ambaye amebaki katika nyumba ya Sauli?
The first one is very important.
Mstari wa kwanza ni wa maana kabisa.
Oh, no, show kindness for Jonathan's sake.
Nataka nimuonyeshe mema kwa ajili ya Yonadani.
Right?
Sivyo.
Oh yeah, there's a Mephibosheth.
Naam, hapo Mephibosheth yuko.
Hey, bring the Mephibosheth.
Kamlete Mephibosheth ye hapa.
And look here.
Hebu angalieni hapa.
If you look at now let's go back to 2 Samuel chapter 9.
Turudi katika Samuel wa pili mlango wa 9.
And if you look at verse 9,
unapoangalia mstari wa 9.
No, I'm sorry, verse 7.
Samahani mstari wa 7.
He said, David said unto him, fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake. Verse 7.
Mstari wa 7.
2 Samuel.
Samuel wa pili mlango wa 7. Mlango wa 9 mstari wa 7.
Chapter 9, verse 7.
Yeah, maandiko yanasema namna Daudi akamwambia usiogope. Maana bila shaka nitakupendea mema kwa ajili ya Yonadhani baba yako nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako na utakula chakula mezani pangu daima.
You know, in this story,
unajua katika hii hadithi,
kindness happened 3 times.
Kutenda mema kulifanyika mara 3.
Before they get married,
kabla hawajaoa,
when they friend,
wakati walikuwa marafiki,
they make a covenant that he's going to show the kindness.
Ya kwamba ataonyesha fadhili.
That's the first kindness.
Hiyo ndio mema ya kwanza.
When's the second kindness happen?
Na mema ya pili ifanyika wakati gani?
In David's heart.
Katika moyo wa Daudi.
I remember the covenant.
Nakumbuka ahadi.
Oh, where is the Saul's house? Anybody left? I'm going to show the kindness.
Kuna mtu wa Sauli wa nyumba Sauli amebaki, nataka nimuonyeshe mema.
And the third time.
Na mara ya 3.
When he actually saw the Mephibosheth.
Wakati alimuona huyu Mephibosheth kabisa.
He says, I'll give you the kindness.
Alimwambia nitakutendea mema.
Right?
Sibyo.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Do you understand what I'm trying to say?
Je, mnaelewa nataka kuambia kitu gani?
When the kindness happened.
Mema haya yalifanyika wakati gani?
It's not when he saw the Mephibosheth.
Si wakati Daudi aliona Mephibosheth.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
It happens long time ago, even before Mephibosheth was born.
Kadiri zilizoamuliwa muda mwingi hata kabla Mephibosheth hajazaliwa.
The reason I'm telling you is,
sababu naambia mambo haya ni hii.
It's the same thing.
Ni mambo hayo sawa na kwetu.
We are talking about forgiveness of sin and
salvation.
And it also happened 3 times.
Uokovu pia umefanyika mara 3.
Before even we are born,
kata kabla tujazaliwa,
you know, God in his heart,
Mungu ndani ya moyo wake,
he want to forgive all of us.
Alitaka kutusamehe sisi wote.
No, God saw the people.
Yes, Mungu aliwaona watu.
And God knew the people cannot help but to commit sin.
Mungu aliona kwamba wanadamu hawana budi ila tu wanatenda dhambi.
It's not that people are evil and dirty.
Sisi watu ni wachafu tu ni waovu.
But they have no ability to defeat sin.
Hawana uwezo wa kushinda dhambi wao wenyewe.
God knew that they have no ability to win over sin.
Na Mungu alijua kwamba hawana uwezo kushinda dhambi wao wenyewe.
So God said, oh, you cannot be holy.
Hivyo Mungu akasema hamwezi kuwa watakatifu kivyenu.
You cannot be clean by keeping the law.
Hamwezi kuwa safi kwa kutunza sheria ninyi wenyewe.
Oh, it is truly impossible.
Ya jambo haliwezekani kweli kweli.
So you know, long time ago.
Muda mwingi kabla.
Thousands of years ago.
Miaka maelfu kabla.
In God's heart.
Ndani ya moyo wa Mungu.
Okay.
Sawa.
I'm gonna send Savior.
Nataka kumtuma mwokozi.
I'm gonna send Messiah.
Nitamtuma Mesia.
You know what God did?
Unajua Mungu alifanya namna gani?
God called Abraham.
Mungu alimuita Ibrahimu.
Hey Abraham.
Hey Abrahamu.
Now you become the fountain of the blessing.
Utakuwa chanzo cha baraka.
You will be the source of blessing.
Utakuwa chanzo cha baraka.
And many people will receive blessing through your descendants.
Na watu wengi watapokea baraka kupitia uzao wako.
And Abraham was in different place.
Yeah, Abraham alikuwa mahali tofauti.
But God called him.
Lakini Mungu akamwita.
Do you know the story?
Je, mnajua hiyo hadithi?
And from then on,
kuanzia wakati huo,
the Jesus's genealogy starts.
Uzao wa Yesu Kristo ulianzia hapo.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
So why God separated Abraham from his family?
Mbona Mungu akamtenga Ibrahimu na familia yake?
Because God wanted Jesus to be born through Abraham's genealogy.
Ungetaka Yesu Kristo azaliwe kupitia kizazi cha Ibrahimu.
At the time in God's mind,
wakati ndani ya moyo wa Mungu,
oh, people cannot keep the law.
Eh, watu waweza kutunza sheria wao wenyewe.
People can't help but to commit sin.
Watu hawana budi ila tu wanatenda dhambi.
They have no ability to follow the law.
Hawana uwezo wa kufuata sheria yangu.
So it's impossible to go to heaven by keeping the law.
Haiwezekani kwao kwenda mbinguni kwa kuitunza sheria.
So I'm going to pardon them.
Nataka
kuwasamehe. I'm going to save them from the sin.
Nataka niokoe kutokana na dhambi.
So I'm going to send savior to this world.
Nataka kutuma Mesia mwokozi hapa duniani.
You know when the forgiveness of sin happens?
Msamaha wa dhambi unatendeka wakati gani?
Now when we receive the forgiveness of sin.
Si wakati tunapokea msamaha wa dhambi wewe.
The forgiveness of sin happens.
Lakini,
in God's heart first.
Msamaha wa dhambi utendeka ndani ya moyo wa Mungu kwanza.
Am I right?
Je, nasema ukweli?
One day I read a Bible.
Siku moja nikaisoma Biblia.
And I read about Isaiah.
Nikasoma kuhusu Isaiah.
You know, can you open Isaiah chapter 44?
Unaweza kufungua kitabu cha Isaiah mlango
44. Isaiah chapter 44 said.
Isaiah mlango 44 maandiko yanasema namna hivi.
Please open Isaiah chapter 44.
Nawasihi mfungue kitabu cha Isaiah mlango 44.
Chapter 44, verse 22. Please open. It's a very important verse. Isaiah chapter 44, verse 22. It says, I have blotted out as a thick cloud thy transgression, as a cloud thy sins. Return unto me, for I have redeemed thee.
Nimeafuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu unirudie maana nimekukomboa.
No matter Bible Isaiah chapter 44 verse 22 says.
Yeah, Isaiah 44 mstari wa 22 unasema namna gani?
It says I have blotted out.
Sema kwamba nimeafuta.
As a thick cloud.
Kama wingu zito.
Thy transgressions.
Makosa yako.
As a cloud.
Na kama wingu kubwa.
Thy sins.
Nimeafuta dhambi zako unirudie mimi.
For I have redeemed thee.
Maana nimekukomboa.
You know, Isaiah
hapa.
Like I said before.
Kama nilivyowaambia tayari.
He lived around 700 years before Jesus Christ.
Aliishi miaka 700 kabla ya Yesu Kristo.
Isaiah never met Jesus Christ in his life.
Isaiah hajakutana na Yesu Kristo maishani mwake.
But while you're listening, think about it.
Lakini unapofikiri usikilize ufikirie mambo haya.
Isaiah was writing the book.
Isaiah alikuwa anaandika kitabu.
And he was able to see the heart of God.
Aliweza kuona moyo wa Mungu.
Oh, in God's heart.
Hey, ndani ya moyo wa Mungu.
Right now people are committing sins and they fall into like lots of idols and stuff like that.
Sasa watu wanatenda dhambi, wanaabudu sanamu nyingi, wanafanya mambo mengi maovu.
In Isaiah saw the heart of God.
Lakini wakati Isaya alitazama moyo wa Mungu.
Oh, in God's heart.
Ndani ya moyo wa Mungu.
I'm going to blot out all your sins.
Nimefuta dhambi zenu zote.
I'm going to blot out all your transgressions.
Nimefuta makosa yenu yote.
Like a thick cloud.
Kama wingu zito.
Like a cloud.
Kama wingu.
I will clean all your sins.
Nimesafisha dhambi zenu zote.
Why I'm reading this Isaiah chapter 44 verse 22.
Naposoma Isaya 44 mstari wa 22.
It's because
ni kwa sababu
your salvation,
wokovu wako,
your forgiveness sin,
msamaha wako wa dhambi,
did not happen when you receive it.
Haukufanyika wakati umeupokea.
But it happened long time ago.
Ulifanyika muda mwingi uliopita.
Even before you were born.
Hata kabla hujazaliwa.
Even before your Jesus was there.
Hata kabla Yesu Kristo hajakuwa huko.
First time in God's heart.
Mara kwanza ndani ya moyo wa Mungu.
God saw the people.
Mungu aliwaona watu.
And God saw the people cannot overcome sin.
Mungu akaona kwamba wataweza kushinda dhambi wao wenyewe.
So God had a compassion on the people.
Hivyo Mungu akawahurumia watu.
God decided it.
Mungu akaamua jambo hilo.
I'm gonna clean these people's sin.
Nitasamehe dhambi. Nitafuta dhambi za hao
watu. They can't do it by themselves.
Hawezi kufanya jambo hili wao wenyewe.
So I'm gonna send the Savior.
Nitamtuma mwokozi kwao.
I'm gonna send the Messiah.
Nitamtuma Mesia kwao.
I will clean these people's sin.
Nitasamehe, nitasafisha dhambi za watu hao wangu.
That was decided in God's heart.
Jambo hili liamuliwa ndani ya moyo wa Mungu.
Let's say.
Hebu tuseme.
We're building this stadium.
Tumejenga stadium hii.
What do we do?
Tutafanya namna gani?
We have to have a meeting.
Lazima tukutane.
The government say, okay, let's decide it.
Na governor na amua, acha tuamue.
When they decide.
Wakati wameamua.
And then they will plan.
Wanapanga.
And then they will hire the architect.
Wanamtafuta architect.
And draw the plan.
Anachora basi
mpangilio. And then they start to build a place.
Wanaanza kujenga sasa.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Yeah, likewise.
Vile vile.
God saw every one of you.
Mungu aliona kila mtu mmoja wenu.
I know you only see the present and the past.
Najua kwamba unaona tu wakati huu na wakati uliopita peke yake
wewe. You cannot see the future.
Huwezi kuona siku za baadaye.
But our mighty God.
Lakini Mungu wetu mwenyezi.
He sees from beginning to the end everything.
Anakuona kila kitu kuanzia mwanzo And
God knew you will be born this time.
And God knew
you will fall into the sin.
And God knew that
you cannot do anything about
this. That's why
a long time ago,
even
Jesus was born,
long,
long time ago,
God
decided himself
that he's
gonna forgive all of your sins.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Let's praise God.
Tumusifu Bwana.
Let's praise God.
Bwana sifiwe.
That's what the heart that God had.
Huo ndio moyo Mungu alikuwa nao.
Now God, according to his plan,
sa Mungu kulingana na mpango wake,
he separated Abraham.
Alimtenga Ibrahimu.
And through the Abraham,
na kupitia Ibrahimu,
Jesus was born.
Yes, alizaliwa hapa duniani.
And according to God's plan,
na kulingana na mpango wa Mungu,
Jesus was crucified on the cross.
Yes, alisulubiwa msalabani.
And he carried all our sins.
Akazibeba dhambi zetu zote.
And now,
sasa,
through the servant like me,
kupitia mtumishi
God is speaking the truth to your ears. But everyone,
lakini kila mtu mmoja wenu,
I'm telling you, your salvation
wokovu wako
was done
ulitendeka
long, long ago.
Muda mwingi uliopita
in God's heart.
Katika moyo wa Mungu.
So that's why Isaiah saw.
Ndio sababu Isaiah kaona jambo
hilo. Isaiah did not even meet Jesus Christ.
Isaiah kutana hata na Yesu Kristo.
But Isaiah saw the heart of God.
Lakini Isaiah aliona moyo wa Mungu.
So he wrote a book.
Akaandika maandiko.
Isaiah chapter 44 verse 22.
Isaiah 44 mstari wa 22.
What did he say?
Alisema namna gani?
God blotted out all our sins.
Mungu alifuta dhambi zetu zote.
He blotted out all our transgressions.
Alifuta makosa yetu yote.
Like a thick cloud.
Kama wingu zito.
Like a cloud.
Kama wingu.
You know, really interesting thing is,
jambo la kuvutia zaidi ni hili.
If you look at Isaiah verse 44:22.
Unapoangalia mstari wa 22 Isaiah 44.
Let me read you one more time.
Hebu niwasome mara nyingine tena.
He says, I have blotted out as a thick cloud thy transgression. And there's a cloud thy sins.
Na nimefuta makosa yako kama wingu zito na dhambi zako kama wingu.
And the Bible says,
na Biblia inasema namna hivi.
Return unto me.
Unirudie.
For I redeemed you.
Maana nimekukomboa.
Right?
Sivyo.
He says, return unto me.
Biblia inasema kwamba unirudie.
For I redeemed thee.
Kwa maana nimekukomboa.
What's first?
Kinachokuja kwanza ni gani?
Return first?
Je, ni kurudi kwanza?
Or redeem first.
Ama ni ukombozi kwanza.
What is it?
Inachotangulia ni gani?
What is it? Return?
Kurudi?
God said, oh, if you return, then I'll redeem you.
Mungu anasema, ukirudi kwangu nitakukomboa.
What is it?
Anasema namna gani?
Return.
Rudi.
Because I already redeemed you.
Kwa sababu tayari nishakukomboa.
Amen.
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 Hey, God knows you.
Mungu anakujua vizuri.
God knows how weak you are.
Mungu anajua jinsi wewe ulivyo mtu mdhaifu.
Even before you were born.
Hata kabla hujazaliwa.
God already knows that you cannot overcome sin.
Mungu anajua kwamba huwezi kushinda dhambi mwenyewe.
So God had a plan with Jesus Christ.
Hivyo Mungu alikuwa na mpango na Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Even before you were born.
Hata kabla hujazaliwa.
I don't know.
Sijui.
Maybe God had a conversation with
Jesus.
Hey, Jesus.
Hey, Yesu.
For example, okay?
Mfano nawapea,
sivyo? It's not in the Bible.
Mambo haya yako katika Biblia.
Okay, I'm just trying to explain you, so.
Nataka tu kuelezea, mwelewe vizuri.
It's not in the Bible, please.
Mambo haya katika Biblia, kwa hivyo mniruhusu niwaelezee.
Maybe God had a conversation with Jesus.
Labda Mungu alianza kujadiliana na Yesu.
Jesus.
Hey, Yesu.
Oh, yes, God.
Ndio.
What should we do?
Tufanye nini?
What do we do?
Tufanye nini?
These people.
Hawa watu.
Oh, you know, like later, the Wimana is going to born.
Unajua baadaye Wimana tazaliwa.
And he commits so much sin.
Atatenda dhambi nyingi kabisa.
Is it true?
Ni ukweli. True.
Oh, okay.
Sawa.
Yeah, true.
Ni ukweli.
Are you a pastor?
Wewe ni mchungaji?
Yes, I am. But do you still sin?
Yes.
This is secret, right?
In the city, see you.
You know, God knew.
Mungarijua.
Reverend Wimana said, I'm born this one.
Reverend Wimana tazaliwa hapa duniani.
Right?
Sivyo.
Do you think that God knew that as you were born, you had to commit sin?
Mungarijua kwamba ukizaliwa utatenda dhambi ama hakujua. He knew.
Of course.
Naam,
alijua. Do you think I knew?
Je, Mungu alijua?
When he was in high school, he still commit sin?
Ya kwamba akiwa katika shule la upili atatenda dhambi?
Of course.
Naam, alijua.
Do you think God knew?
Unajua Mungu alijua.
That Pastor Rimana still sin, even though he become a pastor?
Atatenda dhambi hata kama amekuwa mchungaji?
Oh, I'm sorry.
Ah, samahani.
Because he's my friend, so he's my target too.
Rafiki wangu pia namlenga.
Do you know?
Unajua?
Do you think that God knew?
Unajua kwamba Mungu alijua.
Even 10 years later, he's gonna sin?
Hata miaka 10 baadaye huyu atatenda dhambi?
I think everybody hates you.
Nadhani kila mtu anakuchukia.
Everybody really hates you.
Everybody knows me.
They're really against you. Do you think that God knew?
Je, mnajua Mungu alijua mambo hayo?
The pastor Imana is gonna sin until his death.
Ya kwamba mchungaji Imana atatenda dhambi hadi kifo chake.
Of course.
Naam.
Do you think I said, oh, I didn't know.
Sikujua.
Oh, I didn't know Imana sin after he become a pastor.
Sikujua kwamba atatenda dhambi baada ya kuwa mchungaji.
Oh, I'm sorry, I didn't know Imana is gonna sin until he died.
Sikujua kwamba Imana atatenda dhambi hadi kifo chake.
Do you think God will say that?
Je, unafikiriaje Mungu atasema namna hivyo?
The Bible says God is Alpha and Omega.
Mungu anasema Biblia inasema kwamba Mungu ni Alpha na Omega.
Beginning and to the end.
Yeye ni mwanzo tena mwisho.
God knew.
Mungu anajua vizuri.
From the birth of Imana.
Kuanzia kuzaliwa kwake Imana.
To death of Imana.
Hadi kifo chake anajua.
Pastor Imana, do you know how you're gonna die?
I don't know.
I'm sorry about that, talking about your death.
See, na samani kuongea kifo chako. I don't know.
But
lakini,
do you think God knows?
Je, Mungu anajua ama hajui?
Yeah, of course.
Naam, Mungu anajua.
Right?
Sivyo?
Do you think that God knew?
Je, mnafikiriaje Mungu alijua?
The pastor Remanas has seen from the birth to the death.
Ya kwamba mchungaji Remanas atatenda dhambi kuanzia kuzaliwa kwake hadi kifo chake.
Yes.
Ndio.
What about me?
Na mimi je?
I'm a good person, okay?
Mimi mtu mzuri sivyo?
I'm a good person.
Mimi mtu mwema sivyo?
Okay?
Sawa.
Please, I'm a guest speaker. Respect me.
Mimi mnenaji mkumuheshimu.
No?
La?
Pastor Imana, I think they both hate us. They hate both of us.
Wanatuchukia sisi wote wawili.
Yes.
Ndio.
I don't know what I'm not going to tell you what sin I commit.
Siwaambi dhambi gani natenda.
But that's a lot.
Lakini ni nyingi.
God knew.
Mungu alijua.
Right?
Sivyo?
Then I will commit sin.
Kwamba nitatenda dhambi.
Then even now.
Hata sasa.
And until I die.
Hadi nitakapokufa.
He knew.
Mungu alijua.
You know God, you know what the Bible says?
Unajua Biblia inasema namna gani?
God even count our hair numbers.
Mungu anahesabu hata nywele zetu.
Have you ever read that kind of verse?
Shawa kusoma mstari kama huo.
Right?
Sivyo?
They God knew all of you.
Mungu alijua ninyi wote.
Every one of you who are sitting here.
Kila mtu mmoja ambaye ameketi hapa.
From your birth to your death.
Tangu kuzaliwa kwako hadi kufa kwako.
Amen.
Amen.
Say amen.
Say amen.
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 Yes.
Ndio.
So that's why God had a conversation.
Ni sawa Mungu akajadiliana.
Hey Jesus.
Hey Yesu.
I know Wimana.
Na uona huyu Wimana.
I know Pastor Yongu Park.
Na mjua mchungaji Yongu Park.
I know people in Kenya.
Na wajua watu hapa nchini Kenya.
I know people in Korea.
Na wajua watu wa nchi ya Korea.
I know people in America.
Na wajua watu wa nchi ya Amerika.
I know all of them.
Na wajua kila mtu mmoja wao.
And they're born.
Wanapozaliwa.
Until die.
Hadi wanapokufa.
They commit sin.
Wanatenda dhambi. Tufanye nini?
God,
Mungu,
those sins,
hizo dhambi,
you have to pay for the death.
Lazima ulipe kifo.
You have to pay it with death.
Lazima ulipe mauti.
That's right.
Ni kweli.
Who's gonna go?
Nani ataenda kufa?
Who's gonna die for them?
Nani atakufa kwa ajili yao?
Who's gonna die for Pastor Yongu Park?
Nani atamkufia mchungaji Yongu Park?
Who's gonna die for Pastor Wimana?
Nani atamkufia mchungaji Wimana?
Who's gonna die for all of you?
Nani atakufia ninyi wote?
You know what happened?
Unajua mambo gani yalifanyika?
Jesus said.
Yesu alisema,
I'll do it.
Nitakufa kwa ajili yao.
I'll do it.
Nitafanya jambo hilo.
If I do it,
nikifanya jambo hilo,
if I die and save them people,
nikikufa nikomboe watu, niwaokoe watu hao,
do it.
Nitafanya jambo hilo.
So God had a plan.
Mungu akawa na mpango.
Separated Abraham.
Yeah, akaupa kwanza Ibrahimu.
Have you read Matthew chapter 1 verse 1?
Ushasoma kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza mstari wa kwanza.
Abraham begat Isaac.
Ibrahimu akamzaa Isaka.
Isaac begat like Jacob.
Isaka akamzaa Yakobo.
Jacob begat Judah.
Yakobo akamzaa Yuda.
Begat and David.
Akazaa. Baadaye Daudi akazaliwa.
Begat and Joseph.
Akazaa. Baadaye Yusufu akazaliwa.
And finally,
na mwishowe,
our Savior Jesus Christ was born.
Mwokozi wetu Yesu Kristo alizaliwa.
Amen.
Amen.
Why?
Kwa nini?
He has a mission.
Alikuwa na huduma.
God had a long plan.
Mungu alikuwa na mpango mrefu.
He had a mission.
Alikuwa na huduma yake.
What is it?
Huduma gani?
Die for all people's sake.
Kufa kwa ajili ya dhambi za watu wote.
So he with his own self.
Hivyo yeye mwenyewe.
He carried our sin.
Alibeba dhambi zetu.
Right?
Sivyo?
And he crucified on the cross.
Na akasulubiwa msalabani.
He paid the death.
Alilipa mauti.
Because the wage of sin is death.
Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti.
And he died.
Alikufa.
And he overcame the death.
Akashinda mauti.
And he resurrected.
Akafufuka.
And he cleansed us.
Akatutakasa.
Amen.
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 Praise the Lord.
Bwana sifiwe.
Now,
sasa,
I'm really worthless.
Na mimi si kitu.
I'm really weak and
mimi,
lack.
Mutu mdaifu, mutu amepungukiwa.
God used such a weak servant like I.
Mungu anamtumia mtumishi mpungufu kama mimi.
God is telling me.
Mungu ananiambia kwa
his heart,
moyo wake,
through the Bible.
Kupitia Biblia.
Amen.
Amen.
When the salvation happened.
Wakati gani wokovu ulifanyika?
Muda mwingi uliopita. So David knew the heart of God.
Daudi alijua moyo wa Mungu.
So in the Old Testament,
katika agano la kale,
lots of prophets,
manabii wengi,
lots of people who recorded the Bible,
watu wengi ambao waliandika hii Biblia,
they talk about Jesus.
Waliongea kuhusu Yesu.
In Jeremiah,
katika Yeremia,
he talked about Jesus.
Wanaongea kuhusu Yesu.
Jeremiah talked about how our sins are going to be forgiven.
Yeremia aliongea kuhusu jinsi vile dhambi zetu zitasamehewa.
Daniel talked about
anaongea kuhusu
how God's going to end the sin.
Jinsi vile Mungu atamaliza dhambi.
Isaiah
pia
talked about
anaongea
how God's going to clean all our sins.
Jinsi vile Mungu atasafisha dhambi zetu zote.
David said,
hata Daudi alisema hivi,
your sin God's going to remove from you.
Dhambi zako Mungu atakondolea.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
It's not that when you receive, you're saved.
Seti wakati umepokea ndipo unaokolewa.
Your salvation,
wokovu wako,
is there long time.
Ulikuwa hapo muda mwingi uliopita.
Is that right?
Je, ni ukweli?
When God planned the salvation,
wakati Mungu alipanga wokovu wako,
he planned according to your status.
Alipanga kulingana na wewe.
Can Rimana sin?
Je, mchungaji anaweza tenda dhambi?
Pastor Rimana sin?
Mchungaji Rimana atatenda dhambi.
Until when is he gonna sin?
Atatenda dhambi hadi wakati gani?
Oh, Pastor Rimana is gonna sin until he die.
Mchungaji Rimana atatenda dhambi hadi atakapokufa.
Pastor Rimana, are you agree?
Yeah, I agree with you. Nakubaliana na yeye.
He's a good friend.
Rafiki wangu huyu.
He agrees with me.
Anakubaliana na mimi
everything.
Katika kila jambo.
Pastor Yongu Park.
Mchungaji Yongu Park.
Oh, until when he's gonna sin?
Wewe atatenda dhambi hadi wakati gani?
Oh, he's gonna sin until the end.
Atatenda dhambi hadi mwisho pia.
How about all of you?
Na ninyi wote je?
How about all of you?
Ninyi wote je?
Same?
Je, ni sawa na mimi?
God knows you.
Mungu anakujua vizuri.
And God planned it.
Na Mungu akapanga.
God planned and God made Jesus Christ.
Na Mungu akapanga akamfanya Yesu Kristo.
Carry all of your sins.
Azibebe dhambi zako zote.
From beginning.
Kuanzia mwanzo.
To the end.
Hadi mwisho wa maisha yako.
Amen.
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 Your sins are gone.
Dhambi zako zote zimetolewa.
God in his heart.
Mungu ndani ya moyo wake.
He planned it.
Alipanga.
And he executed with Jesus.
Akatenda jambo hilo kupitia Yesu.
And he wrote on the Bible.
Akaandika mambo yake katika Biblia.
Now he's telling you.
Na sasa nawashuhudia jambo hili. Mfalme Victoria.
In her heart, she decided.
Ndani ya moyo wake aliamua.
And she proceeded the law.
Ya kwamba ataweka sheria.
And she finally sent the letter to Joe.
Na katuma barua kwa Joe huyu.
Do you understand?
Je, mnaelewa?
Right?
Sivyo.
But when you look at yourself.
Unapojiangalia wewe mwenyewe.
When you see yourself,
unapojiangalia wewe mwenyewe.
When you say, "Oh, am I saved or not?"
Unaposema, "Je, nimeokolewa au la?"
Don't look at your heart.
Usiangalie moyo wako kamwe.
Your heart changes all the time.
Sasa moyo wako hubadilika kila wakati.
Look at God's heart.
Angalia moyo wa Mungu.
Okay?
Sawa.
Okay, I will stop here.
Nataka kusimamia hapa.
I will continue tonight.
Nitaendelea jioni ya leo.
Okay?
Sawa.
You have to be thankful heart to the Lord.
Lazima mkuwe na moyo shukrani kwa Bwana.
You have to praise God.
Lazima tumsifu Bwana.
And praise Jesus Christ.
Tumsifu Yesu Kristo.
You have to glorify everything to our Lord.
Tumtukuze Bwana wetu.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Tutaomba.
Dear Heavenly Father God.
Baba utupendayo wa mbinguni.
We thank you this morning.
Tunakushukuru asubuhi ya leo.
Even though it's rain.
Ingawaje kuna nyesha.
But while we're having the sermon.
Tunapokuwa na muda wa mahubiri.
We thank you that you stopped the rain. Tunakushukuru kwa sababu you gave us the good weather.
Waisimamia shamvua na kutupatia hali ya hewa nzuri.
Father God.
Mungu baba wetu.
This morning we shared about your heart.
Asubuhi ya leo tumeshirikiana moyo wako.
Your servant is not good enough.
Mtumishi wako hatoshi vya
kutosha. Can express all your heart.
Haweza kaelezea vya kutosha moyo wako.
But dear Father God.
Lakini baba utupendaye.
Your word is declared.
Ya kazi yako ushaitangaza mwenyewe.
It is time for you to work.
Sasa ni wakati wako wa kutenda kazi.
Every each one of you.
Kwa kila mtu mmoja wetu aliye hapa.
Every single people who are sitting here.
Kwa kila mtu mmoja wetu anayeketi hapa.
May you work today.
Wafanyie kazi baba.
So they can have assurance of salvation.
Waweze kuwa na uhakika wa wokovu ndani ya mioyo yao.
Father God, we thank you.
Mungu baba tunakushukuru.
You save our soul.
Ya kwamba umeokoa nafsi zetu kutokana na dhambi.
We praise your name.
Tunaisifu jina lako.
We glorify your name.
Tunakutukuza baba.
May I pray in the name of Jesus Christ.
Tuomba katika jina la Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
Thank you very much.
Asanteni sana.